Usizilo mto mnyama nyeupe, kazi mto mshaba, wote wasawabwele zanzi nizwati. Mshaba lume fala tisipuwa nje, umunye wa efisura umeri, umunye wa efisura liloi, umunye wa efisura mtisha. I'm not going to be able to do it.